Starbits.
Asian killer.
Hey, you're Tino Bellis. Van Matic Pro. Bama Leva Lele.
Kabisa.
Superior music.
Let's take it far.
Kamaboria.
Bajire. Badileta.
Kurejiki.
Let's take Kuri. It far.
Kamaboria.
Bajire. Badileta.
Kurejiki.
Let's say with your friends. Agingoleri, they say with your brothers, sisters. Let thunder and war, keep it together. Bawa kitwalu, wabed karashel. Unam karashel, wakwa karashel. Eyo njima lesi bama alwa si bembaza. Eyo njima lesi bama alwa si bembaza. Leta di malesa manga asin baza sura. Leta di malesa manga asin baza sura. Bajire, badileta.
Kurejiki,
kuri.
Kamaboria.
Bajire, badileta.
Kurejiki, kuri. Kurejiki, mikindwa kurejiki. Makane jai wa mefjiki. Everybody ni rafiki. Yeru nying ubedupe. Chwing ubedupe kindwa. Pien, warming on me, me to the kiri. Mako wa dikiri wachaku winjiri. Mako wa winjura wachaku mariri. Mariri, everybody one love. Everything we do we together. Kila kitu tufanye pamoja. Data mi, na mi takudata. Takudata, paka paka.
Eyo njimale si bama alo si bembaza. Eyo njimale si bama alo si bembaza. Leta di male sa manga alsi mbaza sura. Leta di male sa manga alsi mbaza sura.
Kamaboria.
Bajire. Badileta.
Kurejiki.
Let's take Kuri. It far.
Kamaboria.
Bajire. Badileta.
Kurejiki. Kuri.
Learn to forgive. Mississippi. Leye eyo babi na iko peperindi. Mississippi.
Poni weku. Chudubu peri Kalika kideki sana kineni befara Wekiki.
Let's take it far. Bajire. Badileta. Let's take it far. Bajire. Badileta.
Mukala Liverpool, yeah. Team management. Sign manager.
MCK, Uncle Nyax, yeah.